Urwandiko rwandikiwe Tito, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo umugaragu w'Imana, nkaba n'intumwa ya Yesu Kristo, natumwe kuba Imana yitoranyirije ngo mbageze ku kwizera Kristo no kumenya ukuri guhuje no kubaha Imana, kugira ngo biringire kuzabona ubugingo buhoraho Imana itabeshya yasezeranye kuva kera kose. Mu gihe kigenwe, igaragaza ubutumwa bwayo, maze inshinga umurimo wo kubutangaza nkurikije itegeko ry'iyo Mana umukiza wacu. Ndakwandikiye Tito, mwana wanjye by'ukuri, bitewe no kwemera Kristo dusangiye, Imana Data nikugirira ubuntu, iguhe n'amahoro ifatanyije na Kristo Yesu umukiza wacu. Icyatumye nkurekera ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bitari ku murongo no gushyira abakuru b'itorero ry'Imana muri buri mujyi ukurikije amabwiriza naguhaye. Buri wese muri bo agomba kuba indakemwa, akaba n'umugabo ufite umugore umwe, abana be bakaba bemera Kristo batarangwaho kuba abasongarere cyangwa ibyigomeke. Erega n'ubundi umuyobozi w'umuryango w'Imana agomba kuba indakemwa kubera ko ashinzwe ibintu byayo. Ntakwiye kuba mudakurwa ku ijambo cyangwa umunyamujinya cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umurwanyi cyangwa se umuntu wiruka ku nyungu zishingiye ku buhemu. Agomba kuba umuntu ukunda kwakira abashyitsi kandi agakunda n'icyitwa icyiza cyose. Agomba kuba ashyira mu gaciro, ari intungane n'inyangamugayo kandi azi kwifata. Agomba kuba akomeye ku magambo y'indahinyuka ahuje n'ibyo yigishijwe. Ubwo nibwo azashobora gukomeza abandi akoresheje inyigisho zishyitse kandi agatsinda abamugisha impaka. Koko rero, hariho benshi b'ibyigomeke bavuga amagambo y'amanjwe kandi babeshya, cyane cyane Abayahudi bihambira ku muhango wo gukebwa. Ni ngombwa kubacecekesha kuko hari ingo bageramo bakazisenya rwose bigisha ibidakwiye, babiterwa no guharanira inyungu zishingiye ku buhemu. Umuhanuzi umwe wo mu Banyakireti ubwabo yaravuze ati, Abanyakireti iteka ni ababeshyi, ni inyamaswa zuzuye ubugome, ninda nsa kandi n'inkorabusa. Ibyahamya ni ukuri, nicyo gituma ukwiye kubacyaha ukomeje kugira ngo bemere Kristo ku buryo bushyitse, boye kwihambira ku bitekerezo bidafite ishingiro by'Abayahudi no ku mabwiriza y'abantu bacuri ku kuri. Abatunganye nta kitabatunganira, naho abanduye imitima batemera Kristo nta na kimwe kibatunganira. Ubwenge bwabo buba bwononekaye n'imitima yabo ibitakibashinja ikibi. Bemeza ko bazi Imana, nyamara ibyo bakora bikabavuguruza. Nindashoboka n'intumvira, nta cyiza na kimwe wabashinga gukora. Tito, umutwe wa kabiri. Wowe ujye wemeza abantu imyifatire iwe n'inyigisho ziboneye. Abasaza ubabwire ngo be gutegekwa n'inda, ahubwo biyubahe, bashyire mu gaciro, bemere Kristo ku buryo bushyitse, bagire n'urukundo kandi be gucogora. Abakecuru nabo nuko, babwire bifate uko bikwiye abantu bubaha Imana. Ntibaba abanyamazimwe cyangwa abaja b'inzoga, ahubwo bajye bigisha abandi byiza. Bamenyereza abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo, babigishe kuba abanyangeso nziza no kutiyandarika no gukorera ingo no kugira umutima no kwemera kugengwa n'abagabo bashakanye, kugira ngo hatagira utuka ijambo ry'Imana. Abasore nabo ubihanangiza utyo ngo mu byo bakora byose bajye bashyira mu gaciro. Nawe witangeho urugero rw'ibikorwa byiza mu kwigisha abantu, ub'indakemwa kandi wiyubahe. Ibyo ubabwira bibe bishyitse kandi bitagayitse, kugira ngo abaturwanya bamware babure ikibi batuvugaho. Abagaragu b'inkorera gahato bemere kugengwa na bashebuja ku buryo bwose babashimisha, batabavuguruza kandi ntacyo babiba, ahubwo babe indahemuka rwose kugira ngo baheshe agaciro inyigisho z'Imana umukiza wacu ku buryo bwose. Erega ubuntu bw'Imana bwamaze kugaragara, nibwo soko y'agakiza ku bantu bose. Ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata, tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Ni nako dukwiye kumera tugitegereje umunsi muhire dufitiye ubwuzu, ubwo Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'Umukiza azahinguka afite ikuzo. niwe witanze kugira ngo aducungure atuvane mu bugome bwose kandi ngo atweze atugire abantu be bwite bafite ishyaka ryo gukora ibyiza. Ibyo nibyo ugomba kumenyesha abakumva. Ubakomeze, ubacyahe, ukoresheje ubushobozi bwose wahawe. Ntihakagire n'umwe ugusuzugura. Tito, umutwe wa gatatu. Ujye wibutsa abakristo bose kwemera kugengwa n'abatware n'abandi bafite ubushobozi no kubumvira no guhora biteguye gukora ikintu cyose cyiza. Ntibakagire uwo basebya, ahubwo birinda amahane, biyoroshye iteka, babere bose abagwaneza. Burya natwe twahoze turi abapfu n'indakoreka, turi mu buyobe, twari mu buja bw'irari ribi n'ubw'umudamararo ku buryo butari bumwe. Twari abagome n'abanyeshyari, twangwa natwe twangana. Ariko igihe kigeze, Imana Umukiza wacu igaragaza ubuntu igirira abantu n'urukundo bakunda, niko kudukiza. Itabitewe n'uko twakoze ibitunganiye, ahubwo bitewe n'imbabazi zayo. Yadukirishije kutwuhagira, iduha kuvuka ubwa kabiri no guhindurwa bashya na Mwuka Muziranenge. Mwuka uwo Imana yamudusakajeho itaziganya ikoresheje Yesu Kristo Umukiza wacu. Kwari ukugira ngo tuyitunganire kubera ubuntu yatugiriye. Duhabwe n'umunani ari wo bugingo buhoraho twiringiye kuzahabwa. Iryo jambo ni iry'ukuri. Ndashaka ko wita ukomeje kuri izo ngingo kugira ngo abantu bose bafite Imana icyizere bashishikarire bihebuje gukora ibyiza. Ibyo ntako bisa, ni nako bifitiye abantu akamaro. Nayo impaka z'amanjwe n'ibyerekeye ibisekuruza n'intonganya n'imburanya zishingiye ku mategeko ujye ubigendera kure. Nta kamaro bifite, nta naho bigeze umuntu. Umuntu uca ibice mu bakristo numara kumuburira ubwa mbere n'ubwa kabiri mwigizeyo. Urabizi, umuntu nk'uwo aba yariyandaritse, ni umunyabyaha, ibiba akora nibyo bimushinja. Nimara kugutumaho aritema cyangwa tikiko, uzagerageze kunsanga inikapori, kuko ariho niyemeje kumara amezi y'imbeho. Gira umwete wo gutegura urugendo rwa Apolo n'urwa Zena, umuhanga mu kuburanira abantu kugira ngo batazagira icyo babura. Abantu bacu nibimenyereze gushishikarira ibikorwa byiza kugira ngo babone uko bagoboka abandi, bityo be kuba imbura mu maro. Abo turi kumwe bose baragutashya. Tashya abadukunda dusangiye kwemera Kristo. Nyagasani, nagumye kubagirira ubuntu mwese.